waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
shir ay yeesheen golaha qaranka ayay ku soo rogeen tallaabooyin adag oo cusub oo lagu xakameynayo fidida coronavirus. kadib markii tirada kaysaska COVID-19 ee Australia uu kor u dhaafay 1000 qof, golaha qaranka ayaa kulan ay galeen axaddii ay kaga shireen istaraatiijiyadda wax looga qaban lahaa cudurkan. Ra'iisul wasaare Scott Morrison iyo madaxda gobollada ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin cusub oo ay ku jiraan in la xiro goobaha qaar. Kahor kulanka New South Wales, Victoria iyo ACT ayaa horeba ugu dhawaaqay bandowyo ballaaran oo lagu soo rogayo qaybo ka mid ah goboladooda. dhammaan adeegyada aan lagama maarmaanka ahayn ayaa lagu amray inay albaabada xiraan, waxaana ka mid a makhaayadaha iyo baararka. gobollada ayaa ku heshiiyey in la xiro goobaha oo aysan dadku isugu iman karin, waxaana ku jira goobahaasi goobaha khamriga lagu cabbo, goobaha maaweelada, isboortiga lagu cayaaro goobaha xiran, goobaha caabudidda sida masaajidyada, kaniisadaha iyo tembalada. kalaabiyada baararka khamriga lagu cabbo, kaniisadaha, kalaabiyada habeenkii lagu tunto, shaneemooyinka, meelaha lagu jimicsado ayaa gebi ahaanba la xirayaa si loo xakameeyo caabuqan. maqaayadaha iyo goobaha kafeeyada laga gato way furnaan doonaan, laakiin lama fariisan karo, oo dadku intay ka dalbadaan waxay rabaan ayay qaadan karaan, ama qofkii online ka soo dalbadana cuntada waa loo geyn karaa. waxaa sidoo kale furnaan doona dukaamada lagu gado khamriga, bottle shop-yada loo yaqaano, shirkadaha dadku markay geeriyoodaan aasa, laakiin goobahaas laftigooda waa inay dadku ka shaqaynayaahu kala dheeraadaan ama kala fogaadaan. xanibaadahan ayaa dhaqan galaya maanta oo isniina 12 duhurnimo. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa qiraya saameynta xanibaadahan ay ku yeelanayaan ganacsiyada la xirayo.
And I am deeply regretful that those workers and those business owners who will be impacted by this decision will suffer the economic hardship that undoubtedly they will now have to face. That is
aad ayaan uga xunahay shaqaalaha iyo milkiilayaasha shirkadahaas ay go'aamadani saameeyeen. dhibaatooyin dhaqaale inay wajahayaan shaki kuma jiro. waa go'aan runtii aad aan uga xunahay inaanu qaadno, laakiin ah mid lagama maarmaan ah. saraakiisha ayaa ka wada hadlay mowduuca iskuullada inta shirku socday, iyadoo gobollada Victoria, New South Wales ay ku doodayeen in iskuullada la xiro, laakiin golaha qaran ayaa go'aansaday ugu dambeyntii in iskuulladu ay furnaadaan. hase yeeshee, waalidiinta ayaa hadday doortaan guriga ku hayn kara caruurta, hadday rabaana iskuullada geyn kara. iskuullada Victoria iyo kuwa ACT ayaa la xirayaa maalinta talaadada oo berita ah, waxaana dib loo furayaa fasaxa Easterka kadib. sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka Brendan Murphy ayaa sheegay in caruurtu aysan u badnayn inay gudbiyaan xanuunka coronavirus. ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa qeexay sababta ay muhiim u tahay in iskuulladu furnaadaan, caruurtii rabtana ay markaasi weli aadi karaan.
I don't want to see our children lose an entire year of their education.
ma doonayno in caruurteennu ay waxbarasho la'aan noqdaan muddo sannada. arrintani waa mid dhab ah. haddii aad tahay ilmo 4 jira oo fasalka barbaarinta dhigta, fursad kale ma helaysid. fasalada barbaarintuna aad bay muhiim ugu yihiin caruurta, sida fasalada kaleba ay muhiim ugu yihiin. Mr. Morrison ayaa ugu baaqay in dadku kansalaan dhammaan safaro ay hore u qorsheeyeen oo ay ku tegi lahaayeen gobollada dalka, gaar ahaan xilliga iskuulladu ay xiran yihiin. dowladda ayaa sidoo kale canaan kulul u soo jeedisay dadka aan dhegaysan awaamiirta lagu doonayo in lagu yareeyo isu gudbinta xanuunka COVID-19. Mr. Morrison ayaa sheegay inaysan sax ahayn in boqolaal qof ay isugu tagaan xeebta Bondi, taasina ay muujinaysa, buu yiri, in dadka qaar aysan fariintu gaarin. taas ayaana keentay in dowladdu tallaabooyinkan degdega ay qaato oo ay ku jiraan in la xiro goobaha qaar. Brendan Murphy ayaa ku boorinaya dadka inay kala durkaan ama kala fogaadaan, ayna raacaan awaamiirta karantiilka haddii ay xanuunsan yihiin ama ay la kulmeen qof xanuunsan. wuxuu si gaara fariin ugu diray dhallinyarada Australia inaysan iska indhatirin awaamiirta caafimaad.
I'm particularly talking
to young people who may think they're immune to the effects of this virus, and it's true, most young people.
Waxaan si gaar ah ula hadlayaa dhalinyarada oo isku maleeya inay ka difaacan yihiin saameynta caabuqan. Waa run in dhalinyarada intooda badan aysan aad ugu xanuunsanayn viruskan, laakiin ma doonayaan inay mas'uul ka noqdaan in xanuunkan uu dhibaato u geysto ama beddelo dad da'a ama dad si kale ugu nugul. Golaha qaranka ayaa sii wadi doona inay ka wada hadlaan qorshayaal kale oo wax looga qabanayo sidii lagu xakamayn lahaa caabuqan.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.